With the best, OG, Roma,
Jack,
Stamina, Jack. Let's go. Yo, si Mr. Bonventure hapa. Straight toka Bongo mpaka Kisumu Naivasha, Nairobi, Mombasa, kila kitu guda guda. Na muda umefika sasa kutuma posa kwa huda. Kucheka cheka na masnichi staki, wamesha chezea bloku kwenye simu wanipati. Bize na tuwa show, kolabo za nchi za kati. Na shangau na inidisi na huna tamchongwa laki. Mademu wa wonge nani, labda bando la chuo. Hata mkisema sisi mami flesh sinaga kituo. Mjini kupambana utoke jasho soda nanda. Ukileta story unabao na shauri ukajenge banda. Lizaliwa nwe tupaki, tupaki wa Bongo. Sema nkanyimwa six packs na kichwani sina dongo. Bila mkuyati wala vumbi la Kongo. Mademu anasema smart ya ni flesh ya inazongo, okay. Baba Ngida, baba Yaro, Rostam, Korabo na baba Yao. Weso wow, style zao, snapimwa na fikra zao. So wache watu disi la sisi so size yao.
Nairobi teda, tuko masa, uliza mita kwa mabosma. Hapa tukazi, vila inafa, Oji Korabo na Rostam. Akianani na you know,
Akianani na you,
na you know,
na na you.
Akianani na you know,
Akianani na you know,
na you know.
Na waku chanuliwa nkina nani, ndiyo sai wanawori. Tume pull up nandai na malori, zime jama OGs killers. Walai mbaka shoris kazi sain kutuchambua joki saida karoli. The komi Mugabe zile pande za Dodoma. Ata Zimbabwe nina stamina ya Roma. That means I can't fall, niko fam kisimiti. Kali mina stand tall, juya fans na sikiki. Kipita mtavile wa super wana stare. Teno wagari domi nikaduka jo I swear. Wanapenda ile luga na wapea. I don't do cheap liquor, wani chupa za belea. In case I'm in a stew, then I vas no na chana. Busy grinding baka shati kona jashu ya jana. You on the top, iso vako wa chana. I been rapping toka enzi za Vasco da Gama. Meni mchaf toka zama, niko class mocha blanda. Kwa darasa ya mziki minika bass doko mana. Kila kati na chora na wacha blackboard alama. Kama Castro I'm bad bro na bado na smama. Ujumbe itafika toka mtana mayolo. I guess that's why nikipiga bars wana follow. I'm on a throne womeka kwa gondoro. I'm a star mina pamba kada hadi moro.
Nairobi teda tuko masa, uliza mita kwa mabosma. Hapa tukazi vila inafa, Oji Korabo na Rostam. Akianani na you know,
Akianani na you,
na you know,
na you.
Akianani na you know,
na
you know,
na
you know.
Na sio Zimbabwe tu, tavuka boda kwa mkaburu. Ukiona analeto babi ujua wapendi niwe huru. Na nanyata paka Kenyata, na te Kenya pa kwa pa. Na hivas na wachinja, you guys are wana meri. Mnataka kupiga binjo kumnatafuna githeri. Hata sambovu kuna mde nasemo kweli. Mbona mnatoka mapovu, mmepanik na mmefeli. Mimkatoliki na lindwa na damu wa Kristo. Leo Papa Jones umekutana Papa Benedicto. So kaloge Kisumu, nikuloge Mombasa. Ujue mimba ni sumu, mwishi Mgumba na tasa.
Kwetu Tanzania
mafande wananga pisi, niko Kenya, niko Tungi na Lamrungi na police. Usi download pornograph kwa wifi ya msikiti. Hey calligraph juu niko chonjo na niko fiti. Na sina mistari mikali jutu niliandika gafla. Ila na flomba ya kama jikoni ya kipiga chafya. Ukijichocha mina leta mashauzi. Na tongwe ndo kocha karibu Tanga tuvute pumzi.
Nairobi teda tuko masa, uliza mita kwa mabosma. Hapa tukazi vila inafa, Oji Korabo na Rostam. Akianani na you know,
Akianani na you,
na you know,
na you.
Akianani na you know,
Akianani.